Africa has got to be free. Fight on, brother, fight on, fight on and free your land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. Africa has got to be free by 1983. Come on, make us see, brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on. Fight on and free the land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. You have paid your dues and you've got nothing to lose. And that is always my view. You got to fight on. I say fight on, brother. Fight on, fight on and free this land. I say fight. Fight on, free your fellow man. Cause if Africa is not free, then we all will be back in shackles. You see, my brothers, fight on.
Ati banyafrika rwose, Afrika yanyu igomba kwigenga ariko mugomba kubiharanira. Ndabishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Uno munsi turi kuwa gatatu tariki ya 15 Ugushyingo umwaka w'2017, tukaba dufite saa mbiri z'igitondo n'iminota itatu isaha ya Washington DC, saa 9:03 isaha ya Kigali, saa 8:03 isaha ya Bruxelles, Paris na Geneve, tukagira kandi saa 7:03 isaha ya London, na saa 9:03 isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twateguye uno munsi gifite inyito ni kuki urukiko ICC CPI mu Gifaransa, ICC urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ICC mu magambo ahinnye y'Icyongereza cyangwa CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa, ni kuki urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwibasiye igihugu cy'u Burundi. Mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje nshuti bakunzi ba radio Ishakwe. Muri kumwe kandi n'umushyitsi n'umutumirwa ukomeye Dr. Theogene Rudasingwa, akaba umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba anabera iryo shyaka perezida. Muvandimwe Theogene, rero mikoro ni yawe, niba uriho unyumva nagira ngo usuhuze abakunzi ba radio Ishakwe n'abandi banywanyi n'abanyarwanda ndetse n'abaturanyi bacu i Burundi. tutibagiwe nabo mu karere dutuyemo ijambo ni ryawe
muraho Yosefu uranyumva neza
uracyahumeka muriho
turaho hano ni mu gitondo ubwo iwanyu ni ukukubwira ngo mwiriwe
mwaramutse mwebwe
ubwo mboneraho akanya bumpaye ijambo gusuhuza abakunzi ba radiyo yacu kandi nsuhuza n'abanyarwanda ndetse n'abatari abanyarwanda bakurikirana iyi radiyo ariko cyane cyane dusuhuze n'abavandimwe bacu mu Burundi.
Urakoze cyane ndagushimiye nk'uko twatiriye kino kiganiro tugiye kureba impamvu ni kuki urukiko ICC mu cyongereza cyangwa CPI mu gifaransa urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera he rwibasiye igihugu cy'u Burundi byatangiye gutereka ntanga amatariki amwe y'ingenzi byari bimaze igihe mu by'ukuri hakorwa ngo za nkete ariko byaje kugenda gute tariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda 2017 umuryango w'ibumbye wa Runi wafashe imyanzuro yo gusaba urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera he arirwo ICC mu cyongereza Runi rero irusaba gukora iperereza ku butegetsi bw'u Burundi ku bategetsi b'u Burundi baregwa ibyaha binyuranye birimo ibyaha byibasira inyokomuntu ako kanama nako ibyo byari biturutse ngo ku kanama kwitohoza ngo kigenga Karuni ngo kasanze ibyo byaha byarakozwe muri ino myaka ibiri ishize urumva rero Karuni yahise ifata icyemezo itajuraje cyo kugira ngo noneho isabe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC gutangira itohoza rirambuye ku bategetsi b'u Burundi ndetse mu baregwaga hakaba harimo na perezida w'u Burundi bwakiye rero nyuma y'iyo tariki ya kane z'ukwa cyenda Runi yafashe icyo cyemezo bwakiye bisakara mu nyamakuru byinshi cyane mu ndimi zinyuranye birumvikana ndetse umuntu ashobora no kubisanga mu kinyamakuru cya Runi ku rubuga rwayo aho ku itariki ya gatanu nyine bukeye icyo kinyamakuru cyanditse kiti Burundi UN Independent Panel calls for ICC probe into possible crime against humanity urumva rero ko mu by'ukuri nubwo bavuga ngo ni possible gusa ariko niko bivugwa mu rurimi mu by'ukuri bavuga bati Burundi bwarabikoze nyine reka tunyure mu nzira za ngombwa tunyuze muri ICC noneho ijye kwemeza ibyo ako kanama Karuni ngo kabone Urundi rero ntibwazuyaje nabwo bwahise bwamagana icyo cyemezo birumvikana gusa bwaka na cyamagana nyuma y'amezi abiri gusa urwo rukiko rwa ICC rwasohoye nyine icyemezo rwari rumaze iminsi mu by'ukuri rwarafashe ariko rukaryumbaho rusohora tariki ya cyenda kuwa kane tariki ya cyenda rusohora ko hafashwe icyemezo cyo ko bemereye umushinjacyaha mukuru Fatou Bensouda kujya gukora enquête kuri ubwo bwicanyi nyine ngo bushobora kuba burimo ubwicanyi bwibasiye inyokomuntu ngo bagakora enquête ku byango byakozwe hagati y'itariki ya 26 z'ukwa kane umwaka wa 2015 kugeza tariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 2017 ni ukuvuga urwo rukiko bukeye nyine rwaraye rufashe icyo cyemezo nibutse yuko cyari cyarakomeje kugirwa ibanga kugeza ejo bundi cyari icyo bita andesil cyangwa se susere kugeza ejo bundi tariki ya 9 kwa kane tariki ya 9 z'uku kwezi turimo ubwo rero birumvikana Abarundi nanone bahise bavuga bati mugiye kutugira insina ngufi kandi ntituri insina ngufi nkaho ambasaderi w'Inyamitwe umuvugizi wa guverinoma wa presidansi y'u Burundi yagize ati urukiko rwose rwa ICC ni corrupt ni urukiko yabivuze kuri Twitter ku itariki ya 9 nyine icyo kimenye icyemezo cyatangajwe cyashyizwe ahagaragara icyo cyemezo rero amaze iminsi batavuga ati urukiko ni corrupt n'ubundi ati nko kuvuga ati murashaka ko tugira insina ndetse akavuga ati rero ati mwaribye cyane ati u Burundi buzatsinda iyo ntambara mu bushojeho ati muzakorwa n'isoni nagira ngo rero muvandimwe Theogene nicyo cyakuzanye hano kuri radio turebe ukuntu urwo rukiko mpuzamahanga nyine ICC rukorera he mu Burundi rwibasiye Burundi Burundi bwa rero bivuze gutirama twibasiye mushatse kutubonerana atari ko ati muzatirwa intambara iyo myifatire ya ICC CPI iherutse kwa iriherutse no kwamaganwa na Perezida Museveni wa Uganda ndetse afatanije na mugenzi we Magufuli wa Tanzania uwo munsi byasohotse rwose tariki ya 9 Magufuli yari yagiye gusura Uganda bari mu mishinga y'iterambere y'ubufatanye ubaranga kuva kera nuko rero muri kino kiganiro dukurikije ibyo byemezo byafashwe uko kwamaganwa kwakozwe ndetse natwe turabyamagana muri shyaka ryacu ishakwe turebere hamwe impamvu ICC CPI komwe yikomye Burundi mu byukuri ibisabwe na ONU nkuko twabibonye ONU yafashe icyemezo tariki ya 4 z'ukwa 9 umwaka ushize na ku mwaka turimo no kuba kwashize amezi abiri gusa ese uko kwikoma Burundi byaba biterwa n'ubumenyi buke byaba biterwa se no kubugama cyangwa se byaba ari uko nyine urwo rukiko ari igikoresho cy'abampatsi ibihugu mu yandi magambo ese Burundi bwaba kuri abo bampatsi ibihugu bubaye ya nsina ngufi icibwaho rukoma n'uwananiwe insina ndende ijambo ni ryo muvandi mutojene niwe ugomba gusubiza ibyo bibazo kabone nubwo nanjye ndibugende nyine birumvikana ko ngomba kubaza mu mwanya wa duteza amatwi batahibereye ijambo ni ryawe
Murakoze cyane Yosefu ni wowe ubundi umenyereye kandi ufite n'ubumenyi buruta ubwanjye ku bintu byiza inkiko hari akazi wakoze muri ruriya rukiko International Criminal Tribunal y'u Rwanda n'ibi bya ICC urabisobanukiwe kundusha so muri bike ngiye kuvuga ubwo ningiraho nteshuka cyane uze kunkosora nagira ngo mu magambo make ntabwo ari ikiganiro twateguye kiri burambye ni ikiganiro kigufi cyane kuko twabonaga ndavuga mu ishyaka ryacu twabonaga ari ibintu biremereye cyane natwe tugomba kugira icyo tubivugaho kubera ko ibibazo by'u Rwanda ibibazo by'u Burundi ibibazo byo mu karere cyangwa se n'ibibazo by'Abanyafurika biratureba ubwo ntitubonye n'umwanya wo kuvuga ibiriho bibera muri Zimbabwe nabyo buriya biba bitureba tuzabishyira ikindi mwanya ariko ku bijyanye na ICC hari ibintu bitangaje cyane ubundi umuntu akwiriye kuba yibaza wenda nibutse abakurikirana iki kiganiro ko u Rwanda rwo ntabwo ruba muri ruriya rukiko kandi nabibutse yuko abagize influence kubuza u Rwanda ni iki gihugu cya Amerika kuko byabaye cyagiye nari nkiri gikora muri presidence kubera ko nubwo Perezida Clinton yagize uruhare mu mishyikirano yaje kubyara ruriya rukiko ariko Abanyamerika bo baje kwifata kuko ntibashaka ko amategeko nubwo yaba ari amategeko mpuzamahanga ngo yazabangamira abenegihugu babo ariko cyane cyane ubwo bavuga abanyepolitiki n'abasirikare cyane cyane ko bakunze kohereza abasirikare hirya no hino nibo rero baje i Kigali batumbira yuko natwe ibibazo byo babona imbere natwe dushobora kuzabigira kuko urumva ibintu byo gukurikirana jenoside gukurikirana biriya byaha by'intambara n'ibindi byaha bikomeye nka bene ibyo ngibyo nta urusha u Rwanda kuba Kagame n'agatsiko DMI nta ubarusha kuba bafite ikibazo kuri ibyo bibazo basizeho rero influence kugira ngo tube kujya mu rukiko ariko hari n'ibindi bihugu byinshi bitari mu rukiko kugira ngo batari nka Tanzania harimo Ubushinwa ndetse na India n'ibindi bihugu ariko ibintu bitangaje byo nagira ngo mvuge Yosefu icya mbere nko kuvuga ati ariko kuki urwo rukiko rufite icyo umuntu mbese rugira indimi ebyiri icyo umuntu yakwita double standard kubera ko nubwo mu bihugu bya Afurika ngira ngo urwo rukiko abantu bigeze kugerageza gukurikirana bo nibuka vuba cyane wenduranye Yosefu harimo Perezida Kenyatta wa Kenya hariho
na William Ruto wari kuri president
na William Ruto kuba rero ubu ngubu abantu batekereza ngo ari Kenyatta cyangwa se Burundi nibo bafite ibyaha bikomeye kurusha uwe wacu Kagame ni ikintu mu by'ukuri umuntu yavuga ngo ese is a standard igipimo cyo ICC ikoreraho kugira ngo ikurikirane umuntu runaka ikurikirane igihugu runaka icyo gipimo cyaba ari gitoya ikintu rero umuntu agomba kubanza kwibaza ni icyo ngicyo ko ntawuvuga ngo Kenyatta cyangwa se Burundi n'inkuru nziza ngo nabere uko ibyo ngibyo ni ibintu nyine koko bishobora kuboneka abenegihugu ndetse bafashijwe n'imiryango mpuzamahanga bakwihitiramo bagashakisha uburyo bazareba uwakoze ibyaha n'uwuhe ese uwakoze ibyaha tumugenze dute ariko icyo umuntu yavuga ni uko ibyaha byinshi kuko urukiko rwashyizweho n'ariya mahanga akomeye ibi bihugu nubwo bitaba muri izo nkiko ariko bimwe muri byo bitaba muri izo nkiko nk'iki ngiki ariko bafiteho influence zikomeye cyane zitegeka abo bagomba gukurikirana n'abo batagomba gukurikirana icyo gikero cyane ni cyambere nagira ngo mbanze nibazeho Yosefu kuki urukiko rufite double standard cyangwa se rufite igipimo twebwe tudasobanukiwe abanyafurika tudasobanukiwe cyangwa se n'abandi badasobanukiwe ariko cyane cyane nkatwe abanyarwanda ikindi cya kabiri cy'umuntu yakwibazaho ni uko imvururu ziri mu Burundi kazarureta nubwo hari ibibazo byari mu Burundi biva mu Burundi nta gihugu kitagira ibibazo ariko ibibazo byabaye muri imyaka ibiri ishize byaje kuvamo n'izo mpfu bavuga u Rwanda rwabigizemo uruhare abantu baribuka neza ibyavuzwe ndetse na za n'imiryango mpuzamahanga uko impunzi muri zahungiye mu Rwanda ukuntu zikoreshwa kurwanya igihugu cy'u Burundi uribuka neza Yosefu ibintu bizwi neza uburyo bakabarebe abasirikare bakuru na badani uruhare bagize mu kujya kuvanaho kugerageza kuvanaho ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza uribuka neza ko abagize uruhare muri iyo kudeta kugerageza kuvanaho Nkurunziza ukuntu bahungiye mu Rwanda ibyo byose rero ubona nk'aho abashyizeho urwo rukiko ahubwo bavuga bashyizeho urukiko nta kinyamvugo yo mu Rwanda ngo harya bavugaga ngo iki ngo watumye gitera cyangwa unge uko bivugwa
aho kwica gitera ugomba kwica ikibimutera
kwica ikibimutera na ICC rero hari abayitumye urumva ibyo bintu byose uruhare rwe rw'u Rwanda rwagize mu mvururu rukigize mu rufite na n'ubu uruhare mu bibera mu Burundi bibera muri Congo mu bibera mu karere iyo twanaganiriyeho ubushize urumva ibyo ngibyo barabyirengagiza bakavuga bati investigation gusa is investigating je ubutegetsi buriho mu Burundi uzi investigating je uzakora nk'ese turumva mu Burundi none se kuki noneho urwo rukiko rutavuze ngo nibakore na nkete kuri Kagame n'uruhare yagize muri ibyo byose icyo ni ikindi umuntu aba yibaza iyo atekereza ku bibazo by'u Burundi urwo ruhare rw'u Rwanda kuki bataruvuga kandi bazi neza ko ari rwo ari kimwe mu byateye iyo mvururu kandi byanditswe byanaganiriweho no muri Loni ndetse byagiye byandikwaho n'indi miryango mpuzamahanga yagiye ivugaho muri kariya karere kacu icyo ni icya kabiri icya gatatu Yosefu nagira ngo nk'umuzomvuge ni uko urabona no mu Rwanda ubu ngubu turacyafite ibibazo byabayeho kuva muri igihe kirekire cyane ariko wundi duhereye muri 1994 impamvu twebwe mu ishyaka Rwanda Freedom Movement tekereza ko hagomba kubaho ikintu cyo kubwirizanya ukuri ni uko hari ibibazo burya dusangiye n'u Burundi uretse ibyo kuba dufite abahutu n'abatutsi n'abatwa ariko tunatangiye za politiki z'ibihugu byacu zagiye zitera ukuntu zituma abantu batikemura ibibazo byabo ntabwo rero dushobora kubikemura tutabwijanyije ukuri mu rwanda urabona nyuma y'imyaka hafi 25 twebwe mu cyaka byacu tuvuga ko bagomba kuzajya igihe cyo kumwijanya ukuri kugira ngo dushake ubumwe n'ubwiyunge butari feke nabiriya dushyira perezida w'imahanga yikanga ni feke nyuzi ubumwe n'ubwiyunge bwo mu rwanda ni feke ni feke kubera ko ntaho bushingiye kubera ko bavuga ko ari ibyaha byakorewe abatutsi ariko ibyaha byakorewe abahutu ntawe ubivuga n'izo za nkete zose zabayeho ari abagarisoni ibyabaye kibeho ibyabaye muri kongo ibya mapping report izi report zose zigenda zisohoka za amnesty international za human rights watch ibyo byose ntawe ubireba ariko noneho abantu bakaba bavuga ngo ubumwe n'ubwiyunge bwabayeho mu rwanda nta bumwe n'ubwiyunge buhari kubera ko iyo step yo kubwizanya ukuri kugira ngo abe ariyo dushingiraho ntabwo bayizi no mu barundi rero nabo uko babisobanura ndetse na perezida Museveni na perezida Magufuli babisubiyemo bavuga yuko ubungubu ikibazo cyajemo conflict n'ukuntu iriya conflict iteye yo mu Burundi kandi hariho n'ibindi bihugu byaba ibyo muri Afurika cyane cyane u Rwanda ariko n'ibindi byivanga muri iyo conflict bigatuma itanarangira kubera ko biba byabogamye priorite ntabwo iba ngo reka dukore nkete turebe uwakoze ibyaha kuko ubwo habaho no kwibaza ngo se numara no kumumenya urabigenzura kubera ko no mu Rwanda ibyo byose byarabaye ni nayo ingingo nayo ngiye kugeraho wenda nawe kugira ngo yunganire niyo wa nkete yavuga ngo bariya nibo bageze uzabagenza ute nwese mu Rwanda ko byabaye abakozi bibi ko aribo bari mu butegetsi ko kagame mu butegetsi izo za nkete zose zagiye zibaho na nyuma y'urwo rukiko rumaze kujyaho umwaka w'ibihumbi na ibyo byaha byose byakomeje kubaho icyo ngicyo rero nicyo umuntu yibaza ati ese muri mu Burundi ari abarundi ari ubuyobozi bw'u Burundi ndetse n'abayobozi b'akarere ko bo bavuga bati reka tubanze dushakishe uburyo twakiza aya makimbirane hanyuma ibibazo byabaye nk'ibyo ngibi by'abantu bishwe baba ari abaguye ku ruhande abishwe n'uruhande rwa leta baba ari abishwe ku ruhande rushyigikiwe na Kagame ibyo byose abantu bazabivuge muri context na framework rero baba yo mu karere bavuze yafite sensation twebwe muri Rwanda Freedom Movement ibyo nibyo twaba dushyigikiye kurusha gutekereza ngo reka turebe abakoze ibyaha hanyuma abakoze ibyaha tubamanike cyangwa se bimere nk'ukuntu n'ahandi byagiye bigenda cyane cyane mu Rwanda rwacu iki rero nicyo umuntu yavuga icya kane nagira ngo uvuge ni uko nk'ukuntu nabikomojeho Joseph uvuga ibyo ambasaderi Nyamitwe yavuze nibyo koko hari ibihugu ibihugu byo twita amazihugu ubu naba biri inyuma bisunika bene izo nkiko zikwiriye kuba zidafite aho zibogamye zikwiriye kuba ziturengera twese kandi mu by'ukuri na benshi ndahamya yuko hariho Joseph Ayinange ndetse na bagenzi bacu bo mu Rwanda Freedom Movement dushyigikiye yuko urwo rukiko rwafasha abanyafurika rugafasha isi kureba ko mbese bene izi bibazo bya jenoside n'ibibazo bya biterwa ntuza n'intambara ziterwa n'intambara n'ibindi bibazo nka bindi ngibyo bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwa muntu urukiko nk'urwo ngurwo twakabaye turushyigikiye kandi turarushyigikiye ariko iyo rufashe imyanzuro ugakora n'ibintu ubona bisa nk'aho urukiko rwirengagije ibyifuzo by'abanyagihugu rukabogama ku ruhande rwo gushaka gukora ibyo abanyagihugu baba bategetse. Icyo gihe iyo tuzajya tubona ibintu nk'ibyo ngibyo tuzajya tubivuga ku mugaragaro, kandi tuzajya tubirwanya twaba turi hanze ya leta cyangwa se turi no muri leta. Ntabwo urukiko rukwiriye kuba ruri aho ngaho akazi karwo ari ukubangamira inyungu z'igihugu runaka, kubera ko abantu runaka, igihugu runaka kuko ari igihangange gikorana ndetse n'abantu nka ba Kagame, kubera ko hari na za information dufite amaherezo nizere ko tuzazishyira hanze zerekana ko hari abantu benshi bafatanye na Kagame bari muri ibi bihugu, ubona aribo bagize uruhare ndetse rwo kwitwaza urukiko kugira ngo rwibatse u Burundi. Icyo ngicyo rero cy'uko hari ibindi bihugu hanze aha ngaha bifatanyije na Kagame FPR-DMI gutoteza u Burundi, ibyo ngibyo byo nabyo ni ukuri kandi bifite ishingiro. Rero nabyo mu by'ukuri nkatwe n'ishyaka turabyamagana kandi tuzakomeza kubyamagana twaba muri leta cyangwa se hanze yayo. Icyo narangirizaho ni ukuvuga ko twebwe ishyaka ryacu Rwanda Freedom Movement dushyigikiye ibyo abayobozi mu karere pozisiyo bafashe yo kuvuga bati reka turebe uburyo duhosha amakimbirane mu gihugu, amahoro aboneke, hanyuma nyuma y'amahoro kuboneka tuzashake uburyo abarundi babwizanye ukuri kugira ngo haboneke ubumwe n'ubwiyunge bw'abarundi. Ibyo twifuriza abarundi ni nabyo natwe duharanira birimo kugerageza gushakisha mu Rwanda byatunaniye iyi myaka yose kugeza na n'ubu, kandi tukaba twifatanyije kuri n'abarundi na leta y'u Burundi, nayo mpamya ko yifuza ko haba amahoro mu Burundi, haba amahoro mu karere, ariko cyane cyane leta yifuza yuko habaho ayo mahoro mu gihugu, hanyuma hakazaba ikintu cyo kubwizanya ukuri abarundi. Ibyo byose ibibazo byose abarundi bagiye bacamo ntabwo ari bwo bwa mbere, ariko mu by'ukuri ubushake bakomeza kubushakisha ukuntu n'akarere natwe abaturage b'akarere bakomeza kubushakisha hamwe kugira ngo tubone amahoro mu karere, ariko koko hazabe kubwizanya ukuri mu Rwanda no mu Burundi dushakisha amahoro arambye n'amajyambere arambye kariya karere kacu. Yozefu, wenda ubwo naba ngushubije ijambo, hari ikintu nawe wungutse cyangwa se waba ushaka kumbaza?
Ndagushimiye cyane rwose, ibintu wabisobanuye neza, wavuze aho duhagaze kandi utanga ingingo zumvikanisha yuko tutarwanya ubutabera mpuzamahanga, ariko ko tubusaba kuba ubutabera bityo ntibugame ngo bugire gutya ngo tujye gukurikiraho inkuru nziza n'abagenzi be ngo abantu bagera ku 1,200,000 nk'uko bitangazwa na France 24 nayo yarakurikiye ako kanama karuni nyine byavuga ngo abantu byibuze 1,200,000 banyurujwe bishwe n'ibindi. Ntabwo ari bakeye gusa rero ugeranije n'abishwe na Kagame nabishwe n'imitwe yitwaje intwaro yagiye arema, abo bose rero kuki atabiryozwa agakomeza rwose akifata nk'aho ari umuntu mu by'ukuri ushyigikiye ubutabera, ushyigikiye amahoro ku isi? Aha nagira ngo nibutse wenda kubabwa bataba abantu se ntibatandukiriye ko iriya ICC, Cour Penal International, ICC ni International Criminal Court, cyangwa se CPI, Cour Penal International mu Gifaransa, ruriya rukiko mpuzamahanga mpanabyaha mpuzamahanga, mbese bate ko rwaremwe mu 2002 ndetse rukaba rudashobora gukurikirana ibyaha byabaye mbere y'ibihumbi bibiri na kabiri nyine umwaka rwashyizweho bataba abantu wese bari wasaba barusaba gukora ibyo bintu ntibatandukiriye ntibirengagije amategeko ya droit aba tubasubize yuko nka Ntaganda General Bosco Ntaganda w'umunyarwanda woherejwe nabo bose ba Kagame n'abandi akajya kuyogoza ibintu gukora za crime gukora amahano akorera nyine abanyekongo yahagaritswe n'urwo rukiko kabone nubwo nta kigaragara cyari cyavamo ikindi cyo nagira ngo nze kukubaza muvandimwe Tugene Ntaganda yari umuntu wa Kagame bafashe Ntaganda twese tuvuga tuti bafashe se Kagame bamwohereje kuko ibyaha yakoze Ntaganda bariho bamushinja si ibyaha yakoze mbere y'ibihumbi mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ni ibyaha yakoze cyane cyane hagati y'ibihumbi bibiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na gatanu igihe yari muri Ituri ngo akorana n'uwitwa Rubanga ni ukuvuga ko ibindi batabimuhanira ariko rero nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri habayeho imitwe inyuranye ya Kagame muri Congo harimo n'iya M23 yakubishwe inshuro muri 2013 ariko Kagame ntagira icyabazwa n'abandi babiri inyuma icyo kintu rero nagira ngo twibutse gato yuko tutirengagiza competence ubushobozi buhabwa ruriya rukiko ikindi cyo ni Loni ibikora nk'uko no gukurikirana Burundi byasabwe na Loni mu by'ukuri Loni rero ishobora gukoresha uburyo bwinshi hatari mu rwo rukiko ishobora kurema urukiko rwihariye ruhana ibyaha byabaye igihe n'iki nk'uko rwaremye ruriya rukiko mpuzamahanga rwa Arusha ibyo bita tribunal ad hoc cyangwa se ruriya rwabaye ku rwaremye muri za Sierra Leone Loni ishobora kurema urukiko ruhana ibyaha ibi n'ibi igihe iki n'iki bityo rero urumva yuko Loni kuko niyo tugomba kuvuga cyane cyangwa se umuryango iki bitwa umuryango mpuzamahanga communauté internationale niyo tugomba kwamagana kuri iyo double standard wavuze ibintu byo kubogama bikabije nyine umwe akamara abantu agatsemba akica abanyekongo bajya kugera kuri miliyoni icumi abamubarwaho wenda bakaba batari munsi ye nabo y'amamiliyoni n'amamiliyoni akaba acyakirwa ataregwa ari wowe Kagame na FPDMI ibyo ni koko nibyo kwamaganwa tukavuga tuti rukiko rero ubutabera turabukeneye koko turabukeneye koko ariko hibaho kubogama nagira ngo usubize ijambo nakakanagira ngo nibute gatoya
ugize neza Joseph rwose kugira icyo ubivugaho ari abo bemba ari abo ba Bosco n'abo bandi bari muri izo nkiko yewe n'uriya witwa Konyi wo muri Uganda
yego
nawe ufite uburambe bungana n'ubutegetsi bwa Museveni n'abariya bose bagiye bafata hirya no hino harimo batera bo muri Sierra Leone abo muri Ivory Coast muri Ivory Coast abo bantu bose bagiye bafata nicyo kikwereka nyine ko ibi bihugu nka bihugu ko bifite uburyo bikora kandi bibangamira inyungu z'abanyafurika nuko abo bose nubwo hari amakosa yo bakoze kandi agaragara ariko iyo bashyize ku gipimo kimwe na Kagame FDMI ahubwo wagira ngo nabe iyo ubashyize kuri icyo gipimo nubwo umuntu adakwiriye gupima ibibi ikibi ariko wakwibaza uti se umuntu wafata bari abantu bo muri Ivory Coast agira izina ntajya amenya ukuntu ye kuko ritangirwa na Gili gakurikirwa ngira ngo na bari haba Charles Taylor abo ba Kenyatta bajyanywe mu rukiko abo ba none ubu ngubu bigeze ku Burundi iyo ubishyize ku gipimo kimwe na Kagame na FDMI rwose wabona ko ari nko kugereranya ijoro n'umuntu ni ibintu bigaragara neza bikwiye kugaragara kuri muntu kandi Loni ikurikirana ibyo bintu byose wakwibaza uti se kuki nka buriya mapping report maze gusohoka urabyibuka ukuntu byagenze abantu batumye Kagame adashirwa mu rukiko kandi ubundi raporo urebye ibyo byangira ngo twagiye kirekire umwaka ushize urabyibuka yeze kuganira iyo bintu byo muri Congo uruhare rwa FDMI kwageze igihe cyo kubiganiza abantu ku radio ihuriro urivuga ko ibyo byaha byose byakabaye rwaba ari urukiko rusanzwe yaba ari ICC cyangwa se byaba urukiko rwo bashyiraho rwihariye iyo baza kugira ubushake ziba byarabaye ariko se byagenze bi nta muntu waharaniye inyungu za Kagame kurusha ambasaderi Susan Rice agihagarariye iki gihugu cy'igihangange muri Loni muri Nigeria nta bantu bashyigikiye Kagame bakamukingira ikibabe nk'Abongereza muri iyo Loni ni ukuvuga ngo muri Loni no muri urubuga mpuzamahanga no muri ICC ndaza no kugira icyo mvuga kuri ICTR uriya rukiko nyine ngira ngo rwanacyuye igihe ngira ngo rwaza mvuga
rwacyuye igihe
iyo udafite umuntu aba impatsi y'ubu igukingira ikibaba akawe kaba kaboneka kaba kabaye urumva rero Kagame icyamukijije muri cya gihe cya marking report nibyabaye nyuma bya za M23 n'ikigiye kugeza no kuri aya magingo ibyaha byo ahora abikora ntabwo atuje kandi azakomeza atyo urabona kubera iyo protection kubera ko abamukigira ikibaba ari abantu bakomeye ntacyo nta umubaza nyine ibyo byaha byo yakoze ahubwo bakiruka bacakije urundi hari umuntu wanyandikiye mu cyumweru gishize ambaza ariko ngo amaze gukurikirana ibintu by'u Burundi kuko azi ko leta y'u Burundi avugati ni leta y'abahutu akaba azi ibi byose byabaye mu Rwanda nyuma ya 1994 arambasi yaranyandikiye ati ko atariko akibanza aba bazungu badakunda abahutu ati reba ibibazo ukuntu Kagame yishe abahutu kuva mu Rwanda akabakurikirana kuri kongi igihe cyose agateza imvururu mu Burundi ati none
akica perezida wa Burundi w'abahutu
ati ukavuga nyine uko yishe Habyarimana agashyiraho Ntaryamira noneho washyiraho reba n'aba ngaba abahutu bitegekeje igihugu cyabo kandi mu by'ukuri bagerageje kugitegeka mu buryo bw'ubwumvikane kurusha n'u Rwanda uko rubikora uko FDMI na Kagame babikora ariko reba ukuntu izi nkiko zose ziba zamukana ati banza hari icyo mu by'ukuri abazungu bapfa n'abahutu ndamubwiye nti yewe ntabwo inti abazungu barikunda icyo baturusha ni uko twebwe abanyafurika ahanini dusa nk'aho tutikunda kubera ko twakabaye tumenya inyungu zacu tukamenya n'ukuntu tuziharanira none se abazungu bakunda abatutsi cyane abatutsi ntibabishe amanywa nijoro muri 1994 umuzungu waje kubatabara n'ubuhe ariko mu bintu bya politiki na diplomasi ikintu cyo bita perception Joseph ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo urebye gishobora kuba kidashingiye kukuri ariko iyo kinashingiye noneho no kukuri ukareba ukuntu abahutu bakubitije mu Rwanda kuva 1994 no muri Congo uko bayeho mu Rwanda ibyo bibazo byose bagize ukareba noneho n'ukuntu icyo kintu cyitwa Loni kikingirije urukiko mpuzamahanga ICC n'abo bantu b'ibihangange baruri inyuma ukuntu bazamukana inkuru nziza na bagenzi be ntabwo nawe uri umuntu w'umuhutu ntabwo bya kwibaza uti ariko abo bantu barashaka iki kubaho namusobanuye gusa ko abazungu bikunda ko ahubwo twebwe tugomba kurushaho kumenya inyungu zacu tukamenya ukuntu tuziharanira urebe urukiko ICTR Joseph urabizi kuko warukozemo ibi kandi tuzi neza yuko akazi rwari rushinzwe gukurikirana abakoze biriya byaha bya genocide yibasiye abatutsi ibyo byo bifite ishingiro kandi hari akazi kakozwe muri urwo rwego nubwo wenda hari abashobora kuba barahutariyemo ibyo nabyo birumvikana bizagira igihe cyo
ishakisha kugira ngo nabyo bizajya hagaragara ariko kuba urukiko rwaratangiye rukarinda rusoza akazi kandi mu byo rwagombaga gukora ari no kureba ibyaha byakozwe na FDLR rugasoza nta n'umuntu n'umwe wa FDLR ushyizwe ahagaragara ngo bavuge bariya nabo dore ibyaha byo bakoze mu Rwanda cyane cyane mu Rwanda kuri ibyo rwa rushinzwe ubwo umuntu uri umuhutu ukavuga uti aba bantu hari ukuntu mu by'ukuri batubindikiranya batabishaka ntabwo waba ufite ikingiro yoze kuko urukiko ICCR warukozemo ruhinze rusoza n'ibyo byaha byose FDLR na Kagame bakoze nta n'umuntu n'umwe ukuntu byagiye bigendekera aba prosecutors uko bagiye bakurikirana urabizi uzi ukuntu urwo rukiko rwashyizweho cyane cyane rwashyizweho na Amerika ibifashijwemo n'Abongereza ko Amerika niyo yagize uruhare cyane cyane gushyiraho urwo rukiko rurinda rusoza nta n'umuntu n'umwe wo muri FDLR ushyizwe ahagaragara cyangwa se bakozeho nkeke harimo n'ibyo byo guhanura indege n'ibindi byose n'ubwicanyi bwabaye bukabije kandi buri muri za raporo nta n'umuntu n'umwe aba prosecutors wageragezaga gushaka kuzamura iyo dosiye Amerika n'Abongereza bamuvanagaho bamushyiragaho kuyashakaho Yozefu ibyo ngibyo wowe ubona izi nkiko zizatumarira iki niba zizajya zijya zifite akazi gakomeye zigomba gukorera abantu bose zitabogamye zikajyaho noneho zikajya gutangira gushakisha abandi bantu bishingiye ku nyungu z'abantu bo hanze n'aba dictators nka ba Kagame ibyo ngibyo ubona bitazakigiraho ingaruka zikomeye cyane
ingaruka zirahari nyinshi cyane ubwazo rwose ni nabyo n'abari aba perezida bombi harimo Museveni uriya nawe wagombye kugira ubundi by'abazwa ariko ubu ngubu nawe uyoboye uriya muryango wa East African Community yaravuze ati mwagombye kutureka nk'abanyafurika tukareba uko tubigenza kandi twaranabitangiye ati ikindi cyati kurega Burundi mukabukora biriya murarushaho ahubwo gutera ibibazo kandi byari bitangiye gukemuka Magufuri we yaravuze atahubwo ibibazo by'Abarundi byari bitangiye gukemuka ndetse n'impunzi zitangiye gutaha nkaho yababwirije ati iziri mu Rwanda ahubwo nazo zazikwiye gutaha kuko izo hano muri Tanzania izo zirashaka gutaha zatangiye gutaha ati ibibazo umuntu yaje bakemuka ati ikindi cyo ati murabikabiriza ibibazo by'u Burundi Magufuri rwose ntiyari indimi mu mpera za kino kiganiro ndaza gushyiraho amagambo yaba ya Museveni yaba ya Magufuri biri mu cyongereza ariko amagambo twagiye tuyasobanura aravuga ngo ibyo bintu rwose by'u Burundi ngo ntabwo sinzi iterima akoresha ngo ntabwo ari critical avuga ko rwose ikibazo cy'u Burundi kitari critical nk'uko benshi babikabiriza ati mu Burundi rwose ibintu bimaze iminsi bijya mu buryo niko Magufuri avuga bityo nibyo bintu wavuze uti hari double standard kuko byose bikorwa kuko n'umuryango wa Runini ukuvuga uhagarariye umuryango mpuzamahanga tugarutse rero kuri rukiko rwa Arusha akantu nakwibutsa gatoya nuko habayeho iperereza habayeho mu by'ukuri ubugenzacyaha bwakoze akazi kabwo ndetse ibyaha bya FPR barayifite mu rukiko mpuzamahanga barinda rufunga batarafata icyemezo cyo kujya gufata abakoze amahano ariko bari bafite byose bari barakusanyije amakuru yose y'ibyaha byakozwe na FPR muri biriya bihe by'intambara hagati ya 1994 ibyo ni ibintu nzi neza cyane hari ikipe ibikora gusa kugera nk'umwaka wa 2002 yabaye nk'ihagaze nyina ko nako yarahagaze barayihagaritse yari ikipe ntoya ariko ikora neza yarakusanyije byose gusa haburamo ubushake bwa politiki ubushake bwa politiki rero bwagomba gukorwa na gufatwa na Runi mu yandi magambo babangamirwa n'abayitegeka kurusha abandi no kuvuga ikiriya gihugu cya Amerika n'Abongereza birumvikana nibo babangamiye ubwo bushake bwo kugira ngo bafate icyemezo cyo kujyana abantu muri FDLR mu rukiko ariko ibintu byose byari bihari ndavuga nibyo nzi neza nicyo kintu nagira ngo wenda nongereho akazi karakozwe gusa habuze ubushake bwo kuvuga bati tubijyane imbere y'abacamanza nicyo kita ikintu cyo cyabuze ndetse Cara del Ponte aza kubizira guko no mu procureur wa nyuma washakaga kubikora wenda akavuga ati wenda tujyane yo nabakeye yaratrese rwose yaranegosi barabyanga bashyiraho uriya nyine bamusimbuye uriya Abubakar Jaro ukomoka muri Gambia we azazi nyine kimuzanye ari uguhamba dosiye nyine ko ibintu byagenze ijambo ni ryawe
hari akantu gato nakubwira yibutana ntara kakubwiye Yosefu ariko abakunzi ba radiyo reka ndababwire kera Gahima Gerard akiri procureur general muri ibyo bihe uri vuga ko yakoranaga na ba Cara del Ponte abo bantu bose Cara del Ponte hari
cyane harimo n'uwitwa Ngoga narabibonaga cyane narimbizi
hari igihe rero Cara del Ponte Kagame yari yarijeje Cara del Ponte wenda ko bazashaka abantu bakeya nipfa ukuntu kujisha kwa Kagame bagomba no kuba ariko yari yabwiye Gahima muri icyo gihe rero hari igihe nyine bari Cara del Ponte yaje bavuga nyine uburyo bakuriye ku ayo madosiye abo bantu bakuriye kureka nyine nibura abantu bake nko kuvuga mushakisha abantu bo mutakwitiya kubera ko byagafashe na Kagame ubwe n'abandi benshi ariko bashakishaga ikintu kiri simbolike cy'abavana mu isoni
ndagwa anekdote nange komeza
Gahima rero abifata atyo muri icyo gihe nyine asiragira kuri Kagame ageze aramubwira ngo ninko kumubwira ibyo bintu zireke ngo yamubwiye ngo ngubye n'abasirikare be ngo nabimureke haza no kubaho cyagiye Kayumba yigaga yabivuge Kayumba kandi agomba kuba bizi nabyo ubwo ari uko
yiga mwaka w'2001
hari ukuntu Gahima yari yabisatse ko ukose ko Kayumba agomba kuba ari muri aba bantu bagomba kuba bavugwaho ibyaha ndetse na n'urwo rukiko rushobora kuba ari rwo umwe mu bo bashaka ariko kuko yigaga mu Bwongereza nk'umuntu wari wamenye information ajya kubwira Kagame nyine ati nyamuneka uwo muntu yaje yasubiye mu gihugu ko bishobora kuba bamukurikirana bakamufata biriya nabwo aramubwira ngo ngubye ngo n'abasirikare be nabimurekere ariko urumva iyo confidence kuvuga niyo confidence nta handi biba bituruka ni nka bene bya bindi ngo umwana uvuna umuheha bamuhunda nta handi Kagame yabaga yabivanye nuko abamukingiye kibaba ikigihe cyose kuvuga abanyamerika n'abongereza ubwo baba bamubwiye bati niwe kugira wasiwasi uzabikemura kuvuga aba yabamaje ikibazo rero kuko giteye ariko urumva ibyo ni ibintu biri riyo ni ibintu byabaye
nanjye ka anekdote naguha kw'icyo gihe nanjye aho nari ndi muri urwo rukiko rwose Cara del Ponte icyo gihe ubwo yabonanye na Kagame nibwo gambi nibwo yarakiza yaramaze igihe gitoya ibyumweru amezi make agi Kigali yari umuntu w'umunyambaraga cyane uzwiho imbaraga nyinshi cyane n'umuhate bavuga baturiya muntu ibyananiranye azabikora nibyo yakoze koko ariko yagiye kwa Kagame aramwakira amaze kumwakira Kagame ngo amwizeza nyine yuko ngo rwose azubahiriza ibyo basezeranye aza yishimye aranabitangaza njya kumwirebera ubwanjye rwose irahe mu biro byirahe kuko arafite ibiro byinshi yarabifite i Kigali yarabifite Arusha icyo gihe nasigaye nkorera Arusha ariko nkorera narahe rimwe na rimwe noneho ndagenda mureba mu biro byirahe turi twenyine kuko nari mfite amahirwe icyo gihe cyongereza cyanjye cyari gike cyane kandi sinakundaga rimwe na rimwe ko abantu bansemurira kuko rimwe na rimwe bajyanaga amakuru nagiraga amahirwe yo kuvuga igifaransa ndagenda mubwira nti Kagame yakubeshye biriya yakwemeye ntabwo azabikora arikanga ndi yakubeshye madam nti yakubeshye arikanga rwose kuko we wabonaga byemewe ibyo namubwiye byaje kuba rwose ni ndumva sinibuka ni umwaka w'uriyo ni nka 2021 sinibuka neza umwaka nzi ko tubindi twaganiraga harimo na dosiye ya Kambanda iri muri appel ibyo bintu byose byari bihari ariko rero mu by'ukuri Kagame yaramubeshye arabyemera ariko nyuma aza kubibona nyine ko Kagame abeshya buri gihe abeshya ariko rero we ntiyumvaga ko ari umuntu wese yumvaga nyine ari umuntu bagiye gukorana anagira ngo nanjye guhiye anecdote ubwo nyine ubwo ibindi nzabyandika kuko hari byinshi cyane nyuma yaho na nyuma yaho nyine bimaze kugaragara bamaze kumukina imikino myinshi cyane nabyo harimo ibintu byinshi ubona nzavuga nkanabyandika nagira ngo ngusubize ijambo nanjye anecdote nagira ngo yo kuri icyo gihe
nibyo byo ngibyo Joseph ubwo nsigaje iminota itanu gusa ndumva ibyo twagomba kuvuga twakoze ni ukongera gushimangira yuko twebwe twifatanyije n'abarundi abarundi babifuza ko haba amahoro mu gihugu akazaba igihe cyo kubwizanya ukuri bashakisha amahoro arambye bashakisha ubumwe bashakisha ubwiyunge ukuntu natwe tubikeneye kandi dukeneye n'inkunga y'abarundi ikindi ni ugushyigikira ibyo abaturanyi bacu perezida Museveni perezida Magufuli ndetse uwahoze ari perezida Mzee Mkapa yuko nabo ariko babibona ko akwiriye gufashwa uburundi bukwiriye gufashwa gushakisha amahoro kugira ngo noneho bazashobore kujya no muri iyo nzira yindi yo kubwizanya ukuri no gushakisha ubwiyunge kandi tukaba ahubwo twanaboneraho umwanya gusaba Loni gusaba ibyo bihugu by'ibihangange bitegeka Loni bitegeka n'urwo rukiko ahubwo hari abicanyi bakomeye cyane kuvuga Kagame FDMA bakoze amarorerwa mu gihugu cyacu no muri Congo ahubwo kugira ngo batange urugero rwiza bakabaye bafasha abanyarwanda kugira ngo nabo bakoze ibyo byaha ariko noneho nta na nkete ikwiriye kubera ko bo baba bafite naho batangire batangira kuri ku maraporo menshi cyane iyo twagiye tuvuga kandi ariho ubu ngubu yuzuye umukungugu muri Loni harimo n'iyo ya Martin Record banabiheraho kugira ngo abakoze amarorerwa ku banyarwanda cyane cyane abakoze ubwicanyi ku bahutu mu byaha byo izo za raporo imwe na rimwe bivuga ngo haba harabaye jenoside nk'ukuntu mu muryango wacu mu gishyaka ryacu tubyemera ko byabaye nk'ukuntu undi muryango Rwanda Truth Commission tubitangira ubuhamya yuko ari ibyaha bikomeye cyane byabaye ibyo byose iby'ayo mahanga n'urwo rukiko cyangwa n'izindi bashyiraho bakabaye bakoresha kugira ngo abakoze ayo marorerwa Kagame FDMI nabo bazagira igihe cyabo mu nkiko nicyo ngicyo muvandimwe Joseph numva natorezaho ubwanakurikira
ndagushimiye cyane reka dushimire inshuti za radishakwe zakomeje kutwumva ngushime nawe muvandimwe Tojene ukuntu waje gusobanurira abakunzi ba radishakwe impamvu kubasobanura impamvu Burundi buriho kwibasirwa mu gihe hari abanyabyaha baruharwa bitamba rwose batagira icyo baba barimo Kagame n'abandi bafatanya ibyaha by'ubwicanyi bukomeye bo muri FPRDMI nagira ngo rero nshuti mwari muduteze amatwi ikiganiro bikiye hano tuzakomeza kukigarukaho uko bizagenda biba ngombwa mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Théogène Rudasingwa nk'uko maze kubivuga kandi nk'uko twagasezeranije twavuze mu ncamake y'ikinyarwanda amagambo akubiye mu itangazo Museveni Perezida Museveni wa Uganda unayoboye uriya muryango w'ibihugu bigize akarere k'Iburasirazuba ukuntu nawe yamaganye icyo cyemezo cya ICC cyari kiko mpuzamahanga mpanabyaha ari kumwe na mugenzi wa Tanzania Magufuli akavuga ati ahubwo murashaka kuruha Burundi mu manga ibyo birumvikana bikaba bitaragombye kuba byarashimishije Kagame kuko yifuzaga nyine yahora yifuza buri gihe cyatera intugunda Burundi ariko ku mugani umwanza gucira akobo Imana igucira kanzu abarundi turabifuriza rwose amahirwe no kusana imitima yabo no kugerageza kuzahura igihugu cyabo reka twumve rino jambo mu guheruka riri mu cyongereza ariko twarisobanuye ntekereza ko abantu bari bubyumve bitabagora kumva
investigation of the Burundi situation we don't support this we condemn it because it is diverting us from peacemaking what we want is peace in Burundi we had arranged that later on they could have the truth and investigation for the commission which could go into all those issues but after this anything that that goes into disturb the peace we shall not support it and I will consult other East African leaders and communicate officially to the ICC they should stop these unilateral actions without consultation why don't they consult us this is our region these are our people we have more information about it.
The situation in the Burundi is not critical, as we thought before, because there is a refugee now they have already started going back to Burundi.
Mm-hmm.
So this process is actually going to disturb the stability of Burundi instead of making it in the proper way. And after all, the facilitator in the Mukapa and the USA, I was told that probably on the 23rd, we are going to convene a meeting. So this process actually it is a setback to the progress of the Burundi. So I really concur with you, your excellency, Mr. Reddy, and because you are our chair of the East Africa community, I think this should be the direction.
Ubuzima gusugukina akagumye mwanane babo mako ntawo ryamana zagatamuzoye ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira mwananje abirakuya ndaciwe ndagiye nguheza gire mwananje urazogwira usagarare urazotungutunganirwe gira inka n'imirima gira amahoro gira umugisha mwananje tunanirwe ibanga rirahererwa ubuzima tuzugukina akagumye mwananje bagumako ntawurya mwananje agatamuroye ushaka umuce acika ijoro ushaka umurira mwananje arabuya